Halo, assalamualaikum.
Halo, Uno.
Halo, halo.
Hai.
Halo.
Ah, marhaba.
Ah, wala kusa dawa marhaba, shidda di salaalka.
Ya, Uno.
Halo.
Uno, sigir baro baro imsa banan.
Imsa da xagee wala halo.
Ya, Uno.
Xagee u socotay?
Dhabuur baan rabaa, maan helaya ina ka soo gaar karo waxa yaabi. Hadda saacadu waa 9:00.
Imisa saac baa walaal ku qataa?
Waxaan rabaa intan manaare ka soo socdo baan u baahanahay waqti inta una hadii la yeeli karo.
Ayay wiirtin.
Ayo walaal ii siiri.
Ba 11 ka soo gaari tomaa.
11 ka dii jiri kartaa.
Ma ka soo gaari 11 ka?
Waan ka soo gaari go'aan imisa saacadu?
Waa barki 11 iyo barki.
Okay, that's a very nice. That's a very nice.
Okay, I'm cool. Very well.